Leni ngwadi phuma kusiphe bekuse kunomalanga. Kusiphu nomalanga ifana neqhakazi lelanga. Emaphuphe nakho nomalanga bese ngumfazi. Ebemfanisa nenyanga ekhungethe zonke inganye ezilena. Ngwadi phuma kusiphe bekuse kunomalanga. Noma ngahamba ngakushiya nomalanga. Kodwa uthale nginalo ngawe soze laphela. Into engijabulisa kakhulu ukuthi la ukhona uphephile. Yonke inhlukumezo nobuhlungu kuphelile. Usungangikhohlwa nomalanga ngoba nami la ngikhona kuhlezi ngikukhumbula. Kumina ufana nethemba elinginika ithemba empilweni lokuthi uthando lwethu luyophelela emshadweni. Kepha kuphumelanga uba ngifuqa umnyaka entilongweni. Ungixolele nomalanga, ungixolele mjabuliso enhliziyo yami. Nami kangingadli usaba umbulali baboka ngifuna ukukhusela wena. Sibuhlungu inyembezi umuntu omthandayo. Lena incwadi phuma kusiphe ebhekise kunomalanga. Kusiphi unomalanga efana neqhakazi lelanga. Emaphuphe nakho nomalanga bese ngumfazi. Ebemfanisa nenyanga ekhungathe zonke inkanyezi. Lena incwadi phuma kusiphe ebhekise kunomalanga. Nomalanga impela ngisetshele ebumnyameni kodwa imicabango yami nawe ngifake ekukhanyeni. Ngoba ngisho noma ngilele ngikubona ezidabeni, ezidabeni egcwele ubuhle nethemba empilweni. Sithando sami ngiyazi kusoba nzima ukuphila ngaphandle kwami kodwa ngempilo kumele uqhubekile ngoba likulilile ikambe liqhakazile. Nomalanga uze ubhekisise kule ncwadi engithumele yona kunemidwebo engiyidwebile. Kunelanga elikhombisa ithemba kanye nekusasa eliqhakazile. Inyanga, inyanga ngiyifanisa nawe nomalanga. Phela wena unobuhle obuvela ngisho ebumnyameni. Ubuhle bey'gange ezingifanisa nosapho ozoba nalo empilweni. Sala kahle muntu wami. Kumina uhlezi enhlizweni yami. Noma sengikhuqa iminyaka ejele kedwa ubuhle bakho ngiyokubona ngisho noma ngilele. Lena incwadi ephuma kusiphi ebhekise kunomalanga. Kusiphi unomalanga efana neqhakazi lelanga. Emaphuphe nakho unomalanga bese ngumfazi. Ebemfanisa nenyanga ekhungethe zonke inkanyezi. Lena incwadi ephuma kusiphi ebhekise kunomalanga. Kusiphi unomalanga efana neqhakazi lelanga. Emaphuphe nakho unomalanga bese ngumfazi. Ebemfanisa nenyanga ekhungethe zonke inkanyezi. Lena incwadi ephuma kusiphi ebhekise kunomalanga.